www.mb.com.
Umboni yanjye nubona mo kubwije uko bukeye mahoro yanjye umweru kumbi nkunda amagambo ya sobanura urukundo rwacu sinayavamo niyo nayandika ku nkuta z'icyumba cyanjye sinabivamo ubuzima bufite injyana
yegobi.com.